Yeah, it's your boy Derek Jess, and this one is about life, man. Guide your life generously, 'cause you only have it once. Let's go. We got wave de demo, we boy wave de demo, eh wave de demo, obulambu botobo sanyiramu. We got wave de demo, we boy wave de demo, eh wave de demo, obulambu botobo sanyiramu. No samiri mukwanyi wabachala, ne womutega sikati ya jikwana, ebyo kwe ku masidimu ya bigana, awoza chimunti tanyumba ndifirwa. Neye samwiri olimba webereremo chokola chichamu webereremo eh webereremo obulambu bw'otobuzanyiramu kano karuthi kali mu pifo naye katandika debintu by'abasajja ateka yaye kagala bagagga kasiba kawoza omwave wange toja naye ruthi olimba webereremo chokola chichamu webereremo eh webereremo obulambu bw'otobuzanyiramu we girl webereremo we boy webereremo webereremu obulambu bw'otobuzanyiramu we girl webereremu we boy webereremu eh webereremu obulambu bw'otobuzanyiramu nakawunde mulwadde wa sirimu tamira dagala mbupasa ya mugana nebyokulwanyisa sirimu ya bigana awoza kimu ntino bimulabisa nakawunde olimba webereremu chokola chichamu webereremu webereremu obulambu bw'otobuzanyiramu mama nola wacha chikwaya naye webuziba afuuka malaya nomutamusitula watali kuswala tafa kubulamu ye sente zafa mama nola olimba webereremu chokola chichamu webereremu hey, webereremu obulambu bw'otobuzanyiramu we girl webereremu we boy webereremu webereremu obulambu bw'otobuzanyiramu we girl webereremu we boy webereremu eh webereremu obulambu bw'otobuzanyiramu it's your boy Derek Jazz representing seta mukono asiko bulamu tasa mukono yeah Jalad Mosta kukano webereremu the Hitmakers Records Badness Ababoda mwebereremo Abataxi mwebereremo Wo Ba student mwebereremo Toloba